DJShowstead.com.
Recall. No doubt.
Yellow.
Everything around.
Tima funa vijitika.
Tika funa ni kuvina.
Sasa yengekeza miracle life yako ngai pange vyo ufuna.
Tima funa vichitika.
Tika funa ni kuvina. Chita vyo ufuna vili vose. Ni kupela mwisho kali moyo na nufuna yola.
Yolo, we live once. Jay Mula, no stogamu ma green vans. Rest in peace, Evans. Bwela uone mweni shokelela industry. Ni come on, we don't live more than it. Shanshin pia nga shilimu luxury. Ija life ya kuseni karodrani. When I lua pila luna naturally. So, I'm here killing issue. When I'm with a broke nigga, I be feeling fishy. Don't need a nagin chick. Tuesday we at the mall wearing matching teasy. Na kuya lamfya na supu dead. Te flofya na kuli swagi they dead. Fuebo every single day is a payday. Kakula box ina waka bode bebe baby.
Tima funa vichitika. Tika funa ni kuvina. Osa yengekeza miracle life yako ngai pange vyo ufuna. Tima funa vichitika. Tika funa ni kuvina. Ita vya ufuna vili vonse ni kumvela mwisho kali moyo then upunde yolo
iwe tokapo pa makolo nizi sakidila neka ine pakatelo vichitika everyday na wa anko kelo tima zigwila but tima nkala chemu lolo jajama drinks kagigo kambele kuzuna osa iwanda ko ice na kwa savana block life city ziwana ni vazo ona ni maflow tena life yeti maponona vichitika bifida vichitika young fly jena wa mula tina katika so snitch nigga, jebeti matinika kaili waboyo pava guy safunika. Yeah, uzani peza kuchi bribe paka 06. Ukamba una beef ninga jeko peace. Ndi uti popo wako ninga jeko kiss. Peza poko nasi ninga leko peace.
Tima funa vichitika. Tika funa ni kuvina. Osa yengekeza miracle life yako ngai pange vyo ufuna. Tima funa vichitika. Tika funa ni kuvina. Chita vya ufuna vili vonse ni kumvela mwisho kali moyo then upunda yolo. Tima funa vichitika. Tika funa ni kuvina. Osa yengekeza miracle life yako ngai pange vyo ufuna. Tima funa vichitika. Tika funa ni kuvina. Chita vya ufuna vili vonse ni kumvela mwisho kali moyo then upunda yolo.
Yolo. Yolo. Tikala chika mozi punda yolo.
Turn up music Africa.
DJShowstead.com.